Tito umutwe wa kabiri. Wowe ujye wemeza abantu imyifatire iwe n'inyigisho ziboneye. Abasaza ubabwire ngo be gutegekwa n'inda, ahubwo biyubahe, bashyire mu gaciro, bemere Kristo ku buryo bushyitse, bagire n'urukundo kandi be gucogora. Abakecuru nabo nuko, ubabwire bifate uko bikwiye abantu bubaha Imana. Ntibaba abanyamazimwe cyangwa abaja b'inzoga, ahubwo bajye bigisha abandi byiza. Bamenyereza abagore bakiri bato gukunda abagabo babo n'abana babo, babigishe kuba abanyangeso nziza no kutiyandarika, no gukorera ingo no kugira umutima no kwemera kugengwa n'abagabo bashakanye, kugira ngo hatagira utuka ijambo ry'Imana. Abasore nabo ubihanangiza utyo ngo mu byo bakora byose bajye bashyira mu gaciro, nawe witangeho urugero rw'ibikorwa byiza mu kwigisha abantu, ub'indakemwa kandi wiyubahe. Ibyo ubabwira bibe bishyitse kandi bitagayitse, kugira ngo abaturwanya bamware babure ikibi batuvugaho. Abagaragu b'inkorera gahato bemere kugengwa na ba shebuja ku buryo bwose, babashimisha batabavuguruza kandi ntacyo babiba, ahubwo babe indahemuka rwose, kugira ngo baheshe agaciro inyigisho z'Imana Umukiza wacu ku buryo bwose. Erega ubuntu bw'Imana bwamaze kugaragara, nibwo soko y'agakiza ku bantu bose. Ubwo buntu butwigisha kuzinukwa imico mibi yo kutubaha Imana no kurarikira iby'isi, ngo muri ibi bihe bya none tumenye kwifata, tugire n'imibereho itunganye yo kubaha Imana. Ni nako dukwiye kumera, tugitegereje umunsi muhire dufitiye ubwuzu, ubwo Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'Umukiza azahinguka afite ikuzo. Ni we witanze kugira ngo aducungure, atuvane mu bugome bwose, kandi ngo atweze, atugire abantu be bwite bafite ishyaka ryo gukora ibyiza. Ibyo ni byo ugomba kumenyesha abakumva. Ubakomeze, ubacyahe, ukoresheje ubushobozi bwose wahawe. Ntihakagire n'umwe ugusuzugura.